sala mukama okuveda ozengo kola ozengo yamba abantu abakwesiga obujulizi bwe wabawa ebyamagero metewunyisa na folwalero mukama tubyetaga
leke kitibwa kikerero
lero
ulawe eggulu nga tusaba Yesu tukuulidde ngo yamba abantu bo abakwesiga leke kitibwa
kikerero
ulawe eggulu nga
tusaba Yesu
tukuulidde ngo yamba abantu bo
yamba Olwalero tulina enjala twagala kulaba Nga bwe wakolera abantu bo abakwesiganga Wakolanga ebyamagero n'olaga obukulu Yoswa nayimiriza enjuba akuba abalabe Wali kwanga lyabalumba neliba wangula
wabalwanira
buli muntu eyabilaba yatyana kiriza
abatume ne bannabbi bo bakole byewunyo
yegwe Katonda atakyuka lero naluli Tukutende olw'ebyo by'okola Tukusinze olw'obwesigwabo Kwata tukae nakuzona
Leke kitibwa kikerero
Lelo
Ulawe eggulu nga tusaba
Mukama
Yesu tukuulidde ngo yamba
Abantu bo
abakwesiga
Lelo
Leke kitibwa kikerero
Olwalero taata Wabawonya, wabawo luyimba
Maimba,
Miriam, naimba Oluyimba luta Dawudi, bwea wangula Natinza gwe
Natenda
Napolo alelo wetu kulaba Tunatinza
Lege chiti watike
Tukusinze olowe sigwabo Kwata chukae na kuzuna
Leke chitibwa chikerero Ulawe kulunga tusaba
Womu kwana
Yesu tukuli tengo yamba
Ulawe
Amantugo abakwesiga
Wabewo kuona
Elola lelo nga tusaba
Leto kundobuja
Tukusinze olw'ebyo by'okola
Tukutende olw'obwesigwa
Atakyukae nakuzuna
Tulyoke tuyimuse ettendo Nga tuteno levyo vyokola Tukusinze olowe sigwabo Gwata chuka enakuzuna